ZWAP.com.
Never look down on anyone.
Wanenjita kembo, walishishi chani webo kembo. At that age you still a kembo. Jumbo na ilila pate in a kembo. Oh, no more struggling, bad days are gone. Up and if your bestie, jinsi na ikata kuni bestie. Glory to glory ni bestie. Hey, better for better.
Mbona kembo, nemu ntushua mwale mbika pampombo. Ukunchinja sane mukunjini katembo. Na telestate ukwate, mwane fima jombo. Idia ine naidisha jombo. Pabaluwa nikanjilisha jombo. Fima palo na filenga na mfasombo. Nalichulile sana apa kwa tinomo. Glory to glory na Yesu kama palo. Inetene fedia shaka punje zalo. Wapapa jipi ni hero mwalangu fwana sana. Ndiri na makilo.
Mwale njita kembo, walishishi chani webo kembo. At that age you still a kembo. Jombo na ilila pate ine kembo. Oh, no more struggling, bad days are gone. Up and if you're bestie, jinsi na ikata kuni bestie. Glory to glory ni bestie. Hey, better for better. Apandi kuchalo uo. Ndechita felaka valwani na bapapa. Yeah, yeah, lelele. Better for better. Apandi kuchalo uo. Ndechita felaka valwani na bapapa. Yeah, yeah, lelele.
Malenjita kembo no brandi no manado. No swaggy, no levato. Papa, I'm frying like a igua bafo. Oh, my God, is he taking control? No more swaggling, but it's agony. On my way to my press, new canani. When a guy say yes, nobody can say no. Oh, nanga uyoni nani. Forward ever, backward never. She let Steffi neka. My God is a greater. My God is a greater.
Kembo, walishishi chani webo kembo. At that age you still a kembo. Jombo na ilila pate ine kembo. Oh, no more struggling, bad days are gone. Up and if you're bestie, jinsi na ikata kuni bestie. Glory to glory ni bestie. Hey, better for better. Muganda cheti njimbe. Walai, bilai, bumbumbe. Wonsende miponya wa jugude. Jaine kembo jombo kale alila. Galeshi la filimba vale ishanina. Glory to glory, which tawanda. Nakapone na poko itanda.
Luse kulipa devale tumwenemo. Bapapa jombo ya dilai.
ZWAP.com.